Ubojabula, busathi mama. Ubojabula, busathi baba. Ngingomunye wezintandane. Impela ubojabula busaphakathi komhlane nembeleko. Intandane enhle ngumakhotha ngunina.
Angizena mama ngintandane. Angizena baba ngintandane. Ubojabula busathi mama. Jabulo sathi mama, wo jabulo sathi dad, jabulo sathi dad, dance na mama ngintandane, dance na baba ngintandane, wo jabulo sathi mama, jabulo sathi mama, wo jabulo sathi dad, jabulo sathi
dad. Ebhango khotha ngubani? Ngoba intokazi yangizalayo siyalala kobandayo. Nensizo yangizalayo siyaba mathambo omhlophe ngaphansi kwezimayini. Ngihlezi ngizibuza kumdali kuthi kungani ngiyinkedama kulo mhlaba. Ngisho ngikhala angazi ngizothi webani kusabele bani. Ngizothi mama kubani, ngiphinde ngithi baba kubani. Impela intandane enhle ngumakhotha ngunina. Noma ngona akekho ngilawulayo ngoba noswazi lomzali kangilazi. Nasiyalo zona kangizazi zimbala muni.
Angizena mama ngintandane. Angizena baba ngintandane. Ujabulo sathi mama. Jabulo sathi mama. Ujabulo sathi dad. Jabulo sathi dad. Angizena mama ngintandane. Jamulo sathi mama, jamulo sathi mama, ujamulo sathi dance, jamulo sathi dance.
Mr. Freak, mama wangishiya ngisemncane, baba wangishiya ngisemncane, bafana bengibiza ngembodla, khule nginyona edla yodwa.
Mama wangishiya ngisemncane, zemala ngishiya ngisemncane, bafana bengibiza ngembodla, khule nginyona edla yodwa. I wanna go to my mama's grave. I wanna touch my father's grave. I wanna talk to my parents alone. I wish I can see you two moving your lips. I wish I can see you two doing the block. I wish I can feel you touching my cheeks.
Yo, too much respect for my parents. Allow me to talk to the orphans. Love isn't easy without parents. Love isn't easy without parents. Allow me to talk to the orphans. Love isn't easy without parents. Love is an age without parents.
Melo bambela nuyegela. So biza bani ngobu wedola. Angizena mama ngintandane. Angizena baba ngintandane. Ujabulo sathi mama. Jabulo sathi mama. Ujabulo sathi dad. Jabulo sathi dad. Angizena mama ngintandane. Jamulo sathi mama, jamulo sathi mama, ujamulo sathi dada, jamulo sathi dada.
Iqade kanembeza the soul poets.